DJ Virus TZ, the icon.
DJ Virus.
DJ Virus TZ. www.djvirustz.com.
The icon. Virus.
DJ Virus. Follow DJ Virus TZ on Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat at DJ Virus TZ. Your baby mama's favorite DJ, DJ Virus TZ.
The icon, the icon. V-V-I-I-R-R-U-U-S-S. DJ Virus TZ, the icon. From Virus Entertainment, from Virus Entertainment, from Virus Entertainment.
Hear this.
Spyro, I only need my life. See, I sleep day like beans and rice. I will never leave your side. I will never leave my side.
Acha tu ni waweke wazi.
See a sweet day like beans and rice.
Kuswa ya mapenzi.
Never leave your side. I'll be never ever.
www.djvirustz.com.
V-V-I-I-R-R-U-U-S-S. DJ Virus TZ, the icon. From Virus Entertainment. From Virus Entertainment.
Acha tu ni waweke wazi. Mubaki na mishangao. Kuswa ya mapenzi. Nataka kuyaeleza. Na leo tena waite ni paparazi. Warushe kwa mitandao. Siataki mapenzi. Nataka jipongeza.
DJ Virus TZ.
Nemwita yo baby. Umenaya na baby. Oh, nemuna kipenzi. Nemshenza kupendi. Ama kweli mtihani. Mambo mengi dunia na mistresi siwezi. Kama kupendwa mimi nitajipenda peke yangu. Kilichompoza fala kujiona simba kumbe swala. Kazama kwenye penzi utwala badala kusaka miamala. Ayo toka neti pesa sana pendeza na tena na enjoy. Na wanangu paombo waka mtina somba. Na kamwili kana nona. We mwenye usi unahona ya.
Now hear this. Follow DJ Virus TZ on Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, and DJ Virus TZ. www.djvirustz.com.
Kumbe mimi mwenyewe ni mtoto wa town, mara ona kupenda takuo. tatu mara ona kupenda kuoa shani ona boya kutoka kunipiga sauti
mara papari la papari la papari la papa
entertainment.
From DJ Virus Entertainment.
Icon.
Ukimtaka wena hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera. Ukimtaka wena hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera. Mana makeup bay, viatu bay, na nywele bay, vinataka mani. Kaukote, usisoge, bure bure utamu atakupa nani.
Wanaume hatuongei, tunafanya vitendo. Yani bora tufilisike, wa enjoy wale.
Na unataka pesa,
njoo chukue.
Pombe wamesha zileta,
njoo chukue.
Ama ganja ya kunyeta,
njoo chukue.
Ama unataka
DJ Virus TZ.
Choresha, unachoresha. Nime kubamba, kubamba, kubamba.
This is DJ Virus TZ, the icon. DJ Virus TZ.
Nataka nipongeze, tumwakirie mtima, wauni wangu jisogeze. Chogoloza, unga unga mwanangu upendeze. Ukitongoza, funga munda mtoto kamkoreze.
Ah, shetani amepita.
The icon.
Leo nani mitungi video kwa na wika. Ah, DJ ya Jasifa. Nizo mbaibu mejojo utache na speaker.
The icon.
Zama za kale nshanye
Icon
sana. Kachani tu minenjoy huko zamani shau miso
sana.
Kachani tu nilebata zama za kale nshanye
sana.
Kachani tu minenjoy huko zamani shau miso.
Masha mafubi Masha mafubi Masha mafubi Ukikunja kunja sura utazeaka.
The Icon.
Usikunja kunja sura utazeaka. Usibane bane sana utazikwa na lo. Enjoy, life is too short. Eti baby wangu wanivuruge ubongo. Hata kazini kwangu wanichanganye kichwa.
We, sio kwe. We, biata.
This is DJ Virus TZ, the icon.
Asikwambie mtu tutu bia tamu. Bia bia mitungi bia tamu. Aye bia tamu.
www.djvirustz.com.
Asikwambie mtu tutu bia tamu. Bia bia mitungi bia tamu.
B-I-R-U DJ Virus TZ, the icon from Virus Entertainment. From Virus Entertainment. From Virus Entertainment.
Now hear this.
Hello. Hello. Hello.
TZ.com. The icon.
Afadhali nimekuona. Afadhali tungeonana. Afadhali nimekuona. Afadhali tungeonana. Ili kati nyonge sana.
DJ Virus.
Wacha niagize bombe nyama. Ya bebe zile pesa vani.
Tajiri. Unadu.
Tajiri ya taripa wana.
Tajiri. Unadu. Tajiri.
Ili kupiga simu. Chaji kakasha. Nika kutia timu. Njengo nisitia kupasha. Akiri karuka wa simu. Na kuraje basha. Kweni kutukurimu. Nikiwa nawe na jipasha.
TZ.
Daddy, me I want to party.
The icon.
Daddy, me I want to party. Daddy, me I want to party. Daddy, me I want to party.
Oh ya wewe zenu mimi.
Virus.
Sijui kutongoza. Wakijipitisha.
The icon.
Na mwaga hela. Oh ya wezenu mimi. Sijui kutongoza. Washi nifikisha na mwaga hela. Asante. 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 Asante.
Pole, pole.
Sasa niko na rafiki yako.
Pole, pole.
Forisa, I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, Izinja, Bimi Solo, Naba, Wiz Khalifa, Nsova Chai Fela, Ngati Chris Brown, Ufizi Kalipi, Ushai Get Down, Ufizi Kamopela, Maga Puya Lantern, Nangane Senti, Ndanja, Nsova Chai Fela, Ngati Chris Brown, Ufizi Kalipi, Ushai Get Down, Ufizi Kamopela, Maga Puya Lantern, Nangane Senti, Ndanja, I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, Izinja, I'm a Porisa, I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, Izinja, Bimi Solo na Wiz Khalifa, Nsova Chai Fela, Ngati Chris Brown, Ufizi Kalipi, Ushai Get Down, Ufizi Kamopela, Maga Puya Lantern, Nangane Senti, Ndanja, Nsova Chai Fela, Ngati Chris Brown, Ufizi Kalipi, Ushai Get Down, Ufizi Kamopela, Maga Puya Lantern,
Nangane Senti, Ndanja,
Chai Chai, Wapinzani Chai, Walisani Aleke, Umbe Tuko Mbangani, Chai Chai, Wapinzani Chai, Walisani Aleke, Umbe Tuko Mbangani.
Tena mbona, watakoma, mwaka umu, wataisoma, washagusha, ganja choma, napakusha, japa goma.
Tumele, stampa kana kera, na jina na nahela, napenda na madem na masela. Ayo sanka tumele, tumele, stampa kana kera, na jina na nahela, napenda na madem na masela.
I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, Izinja, I'm a Porisa, I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, Apple Drake, Izinja.
www.djvirustz.com.
It's the kids, baby.
Issue. Angosha Wanaman.
Hello. Using the corner town. Mapendezo metupia vitu vya brasi juu ni lui la gucha celebuti na gome fanyi kushin vesutu si shushin kwa round na likupe salvi si tusi kwako mi am lost and found so zushu si pushi nongeze mojuzi mafundi kugado none nusu none mpuzi nye down na kustoka hadi TikTok neza chundisha gome ka hey song na mvutia kama ring tong kwa zuri unapigia bao kama ping pong na kwa zuri kwa peki yako unafanya nizidishi kuhasu silali na lala macho na kusha mali kubali hakuna
Aliyarosa, usije tosa, weni bariki upeleke kwa mafusa. Aliyarosa, usije tosa, weni bariki upeleke kwa mafusa.
Achia kucha,
achukucha, sende mwana, demona kaka shushwa.
Virus Entertainment.
It's your girlfriend's favorite DJ, DJ Virus TZ.
Mume wangu tu sumu kwenye jambo la mtu tu kambali kuna jela noma sana
www.djvirustz.com
kuna jela sana kulaba kulaba ila deni langu unilipi na kulala unanja kalaka deni kangu unilipi una kesho ujuna nivuruga kidogo na ni confuse. Yeah, acha tunile bati. Sawa, sisi somilima tutakutana, sisi ni people tutaonana, sisi ovisima tutasomana, tukiwa kama people.
This is DJ
Boyless
DZ.
The icon.
Maswali mengi kwa waiter, auna hela nini? Iyo shingapi, iyo shingapi, auna hela nini? Maswali mengi kwa waiter, auna hela nini? Iyo shingapi, iyo shingapi, auna hela nini?
DJ Virus TZ.
Nimeacho staki tena maswali, naenda bichi kula ute kwa bahari, na umwagilia moyo mziki kwa mbari.
This is DJ Virus TZ, the icon.
Unantaka, eti unantaka,
asitangoje.
Unantaka, eti unantaka,
asitangoje.
Unantaka, eti unantaka,
asitangoje.
Ay mama, cumbes cuidado.
squeeze wa chawi so waze.
Aiwa, kumbe squeeze wa chawi so waze.
Kuma kama yangu, taipata, hata kibana. Hai baba, no 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 my people ya keme.
Hai baba, no 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 my people ya keme.
Mungu baba tusamehe tumelewa. Hii dunia kuna watu wanaboa. Mungu baba tusamehe tumekunywa. Hii dunia kuna watu wanakera. Chiki pa 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 puli pu.
Chiki pa 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 puli pu.
Wani mimi givani giwa, nini unapungu giwa.
Wani mimi givani giwa, nini unapungu giwa.
Chiki pa 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 puli pu.
Chiki pa 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 puli pu.
So pana mimi givani giwa, wote ba 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 yo.
Follow DJ Virus TZ on Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat at DJ Virus TZ. www.djvirustz.com. You're listening to DJ Virus TZ.
DJ Virus TZ from DJ Virus Entertainment. DJ Virus TZ from DJ Virus Entertainment.
Kama yangu, taipata, hata mkibana.
Hai
mama, kumbe squeeze wachawi so waze.
Hai mama, kumbe squeeze wachawi so waze.
Kama kama yangu, taipata, hata mkibana. Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
It's the kids, baby.
Yes, 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 yeah.
Bado kidogo.
Yes, 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 yeah.
As you know.
Yes, yes, yes.
Funga magenta. Aya funga magenta. Ale funga magenta. Aya funga magenta. Hello. Pesa nyingi ama tujiteke no no no. Pesa nyingi leta watoto kono no. Pesa nyingi ama tujiteke no no no. Pesa nyingi leta watoto kono no. Shauli zao.
Oh 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 oh.
Kimpango
wao. Oh 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 oh.
Kwani si atuli kwao.
Oh 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 oh.
DJ Virus TZ the icon.
Si tumetoka chaka kupigika.
Shimo limetema.
Satuishi ni maisha kideu.
Shimo limetema.
Si tumetoka chaka kupigika.
Shimo limetema.
Wanangu yuko wapi? Tugawana umasikini. Hiro sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata
apate.
Kidogo chetu.
Amina.
Halo. Funga magenta. Aya funga magenta. Ale funga magenta. Aya funga magenta. Eh funga magenta. Aya funga magenta.
So
ale funga magenta.
Aya
funga magenta.
Mapenzi tena mtaka kuposti na zaka mimi. Nikianza kumchoka sababu namtafutia mimi. Streamy kote.
DJ Virus TZ.
Nikipokea mchezo tajiri nacho na mimi. Nikinywa na pombe kilewa na shuka chini. Streamy kote. Streamy kote.
Yes, someone gets a yes.
Kwanza sijali. Sijali. Kani kupitendi maisha siwezi. Kaipita tepe.
DJ Virus Entertainment.
Nimegundua shida, nikumzoea. Tunacho nipa shida, nimazoea. Nimegundua shida, nimeizoea. Yanayo nipa shida, nimazoea. Sianajua, nyumana nafanya kusuli.
kunikome ananikomesha shajishusha sana mpaka sina uti anichore ananichoresha acha nitwe mlevi acha nitwe popo ila ikibaki akecha kutokede acha nitwe malaya acha nitwe mdangani ila ikibaki akecha kutokede tomorrow tukwa papata tomorrow tukwa papata tomorrow tomorrow tukwa papata tomorrow tukwa papata tomorrow tomorrow tukwa papata
now hear this www.djvirustz.com. It's your girlfriend's favorite DJ, DJ Virus TZ. You're listening to DJ Virus TZ.
If you kill you, then I charge you when the honey up on a baby in a minyama to go at you when you
if you kill you, then I charge you.
Hivi una akili wewe zina chaji kweli yani uko na danga lina miela tukuachie mwenyewe
hivi una akili wewe zina chaji kweli yani uko na danga lina miela
tukuachie mwenyewe www.djvirustz.com. Follow DJ Virus TZ on Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, and DJ Virus TZ.
Tara, ule wa mbele ya madui zako.
Ra, ule wa mbele ya madui zako.
Ra, ule wa mbele ya maexi zako.
Ra, ule wa mbele ya maexi zako. Ra.
All I wanna do, me and you, la vida loca.
Onjeshe, onjeshe, onjeshe kidogo suna. Aya waoneshe, oneshe, oneshe unavyopuna. Girl, dati wine, dati wine, dati wine we baya una. Girl, dati wine, dati wine, dati wine we pisina. Bebe ma, kijiti ma, kiti ma. Aya ma, 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 ma. Aya ma, ma.
Ukijitia viela tunabichuna na lupa kizi sumi. Wanaume ya kaka, si unajifanya kibusu ya mumi.
Nebo, kama kana jipitisha toka shilamba. Kateme kabisa saka na ushamba. Kika kana pita pita toka shilamba. Kateme kabisa haka na ushamba. Kana hu, kana hu, kana hu,
kana ushamba.
Kana hu, kana hu, kana hu,
kana ushamba.
Napenda chelewi, mtoto anakali ya kigogo kwa nyuma po. Chelewi, chelewi, napenda chelewi, mtoto anakali ya kigogo kwa nyuma po.
Udi, this is my DJ Virus DJ.
Entertainment.
Anani kuna kuna. Anani rusharo. Anavyo pita. Ananukia kama malaika. Uyo 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 shangwe. Anavutia kama malaika. Uyo 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 shangwe.
Hivi ukundo naitaka kupenda.
Kula,
bila
ukijana. Hivi haya, haya ndo mapenzi. Siwezi kula,
kuwana wanangu kina
The Icon
tumetoka bakani nikawana wanangu kina papilo tunakula madani ilikuwa na wanangu kina po tumechili maskani ile nipo na wanangu kina wai ndo ikapita bebe fani sina zario bebe imiwaka na show
shokari
sina gebunda bebe imitaka by show show
shokari
sina zario bebe imiwaka na show
shokari
sina gebunda bebe imitaka by show show mbuzi kanguka kwa muza supu eh alo
www.djvirustz.com
From Virus Entertainment.
You know what I'm at? Oh, shh. Fuck, fuck, no. I boy, what I'm at?
Bati Shengo, Masa Seba Tate. Cleo, Jaiva. Away, Unjan, man. Go away, jealous, man. Get you learning from Melo, yeah. Stay away, man. You better go rest, man. Away, Unjan, man. Go away, jealous, man. Stay away, man, you better go rest, man.
Sikujua kama ulishamposa, ulishamposa, ulishamposa. Nikijua kama ulishamposa, ulishamposa, mimi kimposa. AJ, AJ, kumkoleza, nilifanya AJ.
Kapudila we run this city, everything we do is dirty. Hey, yo, wait,
kwa muzi kanguka, kwa muza supu,
Hello? Kapudila we run this city, everything we do is dirty. Hey, yo, wait, kwa muza supu,
Supu, supu, supu, supu, supu, supu.
You're listening to DJ Virus TZ.
Nimemwacha mama nyumbani nimeacha madogo. Nimemwacha baby nyumbani nimeacha uroda. Nimemwacha baba nyumbani nimeacha wazee. Kuna nuka shida nyumbani kwa hiyo bosi.
DJ Virus
Tusilete maneno maneno
Naomba hela yangu
Halo
Nasema bosi nataka changu Naomba hela yangu
DJ Virus TZ on Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat at DJ Virus TZ. The Icon.
One day I used to call my mama to tell her that I'm falling off. And what she said, my mama.
The Icon.
It's too early for you to fall in love. Mama, don't you worry. She's my glory, my one and only. Yeah, yeah. Mama, don't you worry. She's my glory, my one and only.
DJ Virus TZ.
Mm-hmm. Baby, this love not for me. Mm-hmm. Baby, this love.
ViruzDZ.com.
Virus Entertainment.
Ladies, I'm single again. I'm single. Who knows I'm single? What do you mean, I mean, I mean, I mean, I mean, I mean. It's so hard to say bye bye. My dream was to love you till I die, till I die. And I know I'm gonna miss you so bad, so bad. Especially when I'm too sober, I'm too sober. It's okay, mama, I'm gonna be okay, mama. Such a shame, mama, you thought it was games, mama. Ooh, maybe this love not for me. For me, I'm single. Do you know that I'm single? I'm single again.